Muzayi togezo kuzanyi sentebe Kubate twagala kutuza muntalo Habayimbi baka dongo kamu tegase wa moku kweba semiri mujokola Eno Uganda joji jie twali bubi wabula muzayi wevali Entalo zako ma boda kubode mirembe jabuna Ebirwadde byagemwa n'ababa kuvuganya kasita bakula Wabula kyetukubanja kimu bwe butaleka ntebe yaffe bibe ba mafiya Mbolibo ogikoye wumula ng'ogikwasa omulala ogwo watendeka Muzayi togeza okuzanyi sentebe kuba tetwagala kutuza mu ntalo Tusaana tukuumeyo bye tutuuseeko tweyongereyo nga tukula Ngambe togeza okuzanyi sentebe akadde akagirinze kaweza nkumu Tusaana tukuumeyo bye tutuuseeko abaana bakuffe twatamwa
Abantu ba mukama tusaana tweyagaleko Eddembe ly'okusinza mu Uganda lyali ludda wa Muzeyi weebale bana Uganda okutulowoozaako Mu kigambo ky'okwekulaakulanya obwavu n'obutukwatirako Katukole ekimu kumwebaza Muzeyi weebale
Muzeyi weebale
Bintu byatukoledde ebyo birabwa kituufu byeyogerera
Muzeyi weebale
Osanira ofuge kakuta waffe yekatusobola
Muzeyi weebale
Katusabye ekimu Katonda waffe akutukumire
Muzeyi weebale
Smart Studio
Abakyala tulina kwebaza Kuba twali bubi mbyase byayita Ng'omukazi okugenda n'akola Nga kibanga ekive mu bantu ba wano Kulembera Muzeyi Museveni Tunyweze eddembe lye twafuna We watuka kubajasi bese eno ne nkutikkira Muzeyi osobola Wewazaawo obwakabaka obwali busaasaanye Muzeyi osobola Amalwaliro ozimbye n'amasomero Abaana basoma Museveni kulembera eggwanga Twatidde abalaba ku ntalo
Muzeyi togeza okuzanyi sentebe Kuba tetwagala kutuza mu ntalo Tusaana tukuumeyo bye tutuuseeko abaana bakuffe twatamwa
Katukole ekimu kumwebaza Muzeyi weebale
Muzeyi weebale
Bintu byatukoledde ebyo birabwa kituufu byeyogerera
Muzeyi weebale
Osanira ofuge kakuta waffe yekatusobola
Muzeyi weebale
Katusabye ekimu Katonda waffe akutukumire
Muzeyi weebale
Jerusa abalwanyi waffe kanfunge n'omugwa okukwebaza emirimu gyaffe Edda saakuwagiranga naye nalokoka olw'eddembe eriwasa mu nsi Muyimbi muntalo tayimba olw'okufubako tusanga n'olumu ekabaali Nga tukozesa ebitone byaffe ne bazzukulu baabaatagala tujja bakunga Anti gwe mulimu gwaffe gudukwasa etukukolenga Tutabaale Uganda yonna Tubagamba omutuufu yugwi
Muzeyi togeza okuzanyi sentebe Kuba tetwagala kutuza mu ntalo Tusaana tukuumeyo bye tutuuseeko tweyongereyo nga tukula Ngambe togeza okuzanyi sentebe Akadde akagirinze kaweza nkumu Tusaana tukuumeyo bye tutuuseeko abaana bakuffe twatamwa
Katukole ekimu kumwebaza Muzeyi weebale
Muzeyi weebale
Bintu byatukoledde ebyo birabwa kituufu byeyogerera
Muzeyi weebale
Osanira ofuge kakuta waffe yekatusobola
Muzeyi weebale
Katusabye ekimu Katonda waffe akutukumye
Muzeyi weebale